Easy on. Then with the power
OG will be going down.
Aye. Sathola kaliban funa ngamandla hay hay bo okobe phone nzoyichinja le number hay hay bo sathola kaliban funa ngamandla hay hay bo okobe phone nzoyichinja le number kanindiyekeni niphile ubom yo kanindiyekeni kanindiyekeni andisfuni ichom yo kanindiyekeni kanindiyekeni niphile ubom yo kanindiyekeni kanindiyekeni andisfuni ichom yo oko nihlup yo, hi, hi, oko ndi hlup, ha, no nyaka waphela, yo, hi, hi, oko ndi shush, ha, ivili la chick, wow, xa bendibona ngoba yakhwecane, wow, ayinguwo nombuzo, ya, bagcwele ngubani ophethe umdlali, imethi yakhala ibone ndiposte kwistori, ya, iwesa ndimbethi lamnana yitshomi yetshomi, ya, ndayazi kunzima ujola xa uphile obubomi, ya, ingxaki imethi etown izifuno zelokishin, oh yin, oh yini doch, ndifuna afoto maXhosa. Oh yini doch, into entle iyenqonywa. Yo, ndinqabile mzana, wow, bomzi uyabuza ndihlalaphi. Oh, yo, bona isidwadla, ha, bonke bafuna. Hayi, hayi bo, sathola kaliba ndifuna ngamandla. Hayi, hayi bo, oko befowuna ndizoyitshintsha le number. Hayi, hayi bo, sathola kaliba ndifuna ngamandla. Hayi. Aibo oko befona nzo ichinja le number kanindiyekeni niphile ubom yo kanindiyekeni kanindiyekeni andisfuni ichom yo kanindiyekeni kanindiyekeni niphile ubom yo kanindiyekeni kanindiyekeni andisfuni ichom
dililiti ndikuthiki oko ndinbusu sipokazi ndimtyeli khange ndisibusu kheneke bi ngemigqibelo ndimgciba apha endlini ibinebusuku kude kube simi khalabo money machine buza ndisiphendule kanti ndithi dala ndisifowunela what do you mean sound like Mariah she's scratching my chest smooth as I want akanazo nenzefa khululekile akanazo nestress I never panic boy I just finesse give me your dime I don't fuck with the rest rapping for money nesala impress yabona ndipi yabona ndisaxakeki yabona ndipi yabona ndibalulekile chaya nenqa yanga yinqa talk to my niggas they call me a call sebenza qho yanga no bravo bakuthandile qho yanza manje nisebenza qho
hi hi bo sathola kaliba ndifuna ngamandla hi hi bo oko befowuna nzoyitshintsha le number hi hi bo sathola kaliba ndifuna ngamandla hi hi bo oko befowuna nzoyitshintsha le number kanindiyekeni kanindiyekeni niphile ubom yo kanindiyekeni kanindiyekeni andisfuni ichom yo kanindiyekeni kanindiyekeni niphile ubom yo kanindiyekeni kanindiyekeni